Kuwa na kampuni karibu 1,000 ambao kazi yao ni kutafutia Wakenya kazi huko ngambo. Lakini tukagundua wengi wao ni wakora. Ni Briefcase Private Recruitment Agency, Rogue Recruitment Agency. Wale ambao wanachukua Wakenya, wanawaambia watapatia visitors visa ili waende huko ngambo, lakini mwishoe Wakenya wanapata wako taabuni wakiwa huko nje. So kile ambacho tumefanya, tumezipunguza kutoka 1,000 kwa wakati huu ni kama 500 peke yake. Ili kuhakikisha Wakenya wasidanganywe. Na kile ambacho tunasema ni kijana yoyote ambaye anahitaji kwenda ngambo kufanya kazi, you must access the National Employment Authority website.